kere imama. Original result design. Mr. Slim the production TTA Records. Naliza na inangu. Ningani andarama. Sampo laka. Ningani fama.
Matinyo pisa.
Shabla kweza na chamandizo. Ingana machali loa. Tasha kwa ta holiday. Weza nipa Monday. Logo pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata. Finishi wala njewa. Bantu nile wongwe tirelo. Omu wa mairo. Limbika ponsoka. Ingana machali loa. Tasha kwa ta holiday. Weza nipa Monday. Logo pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata.
Tumaona kuti mtu wanga pande chifu kwa jamani.
Everywhere you go.
Tumalera kutiba mapaya ana chifu kwa jamani.
In the entire nation.
Na respecting angale ponga tiba maona poka mani. Olo dani kaya ana kamba kuti ansam ni patumbai.
Patumbai. Langu watilo mtu walupwata witika. Panda na mapena ulitika. Iagaye. The love of money is the root of all evil. Rolling the net, them understand, yeah. Inna na machani loa. Tasha kwa ta holiday. Weather nipa Monday, loko pa Tuesday. Kanu feriwe wa kwata. Finishi wala njewa. Bantu nine wongwe terelo. Omu wa mairo. Limbika ponsoka. Inna na machani loa. Tasha kwa ta holiday. Weza nipa Monday. Loko pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata.
Echo kwa vela nenji. Topano chalo nicho. Wonse tufuaisha kamane. Kwa wako batijai. Kwa wako maloyai. Kwa wako mapolisi. Kwa wako na waka walalai. Kwa wako sondilai. Kwa wako kondakta.
Kana mutekenya bonsa benche. Fimbaya mbaya na babo momo. Alekana alekana.
Bonse ni mane.
Nicho marombera.
Ni mane.
Nicho marwe shisha.
Bonse ni mane.
Echo marombera.
Bonse ni mane.
Inga na machali loa. Tasha kwa ta holiday. Weather nipa Monday. Loko pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata. Finishi wala njewa. Bantu nine wongwe terelo. Omu wa mairo. Limbika ponsoka. Ina na machani loa. Tasha kwata holiday. Weather nipa Monday. Loko pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata.
Kawali kwata kanda na manangu. Chiriro mwendi wakarone la wewo.
Tumfwe bayama, baka mbinguliko tukashikila.
Ngata wakwata kandana, matete mwendi wakuchitena konsida.
Hukumono ukuba, umuntu uagula man.
You got no value pa family. No power in any area. Just because you live money. Doesn't mean kuti iwe niwe wao.
Ina na machari loa. Tasha kwa ta holiday. Weather nipa Monday. Loko pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata. Finishi wala njewa. Bantu nine wongwe terelo. Omu wa mairo. Limbika ponsoka. Ina na machani loa. Tasha kwa ta holiday. Weather nipa Monday. Loko pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata. Ina na machani loa. Tasha kwa ta holiday. Weather nipa Monday. Loko pa Tuesday. Kano feriwe wa kwata. Finishi wala njewa. Bantu nine wongwe terelo. Omu wa mairo. Limbika ponsoka. Ina na machani loa. Tasha kwa ta holiday. Weather nipa Monday. Loko pa Tuesday.